It's my zoo on the beat.
Dog started on. No, I roll with. Na come through, kambogi ya kimonyo. Si jump to, weji cheki kwa kio. Nite mkuwe simbioti kaminyo. You can't compare, uji na sembejo. So come slow ama uchwengwe bro. Uslam dondo ukwende so. Na flow ridiculous, talent conspicuous. Mafek kuficho bass, bensha fika sa. Kwa beats na blend, ka fruits kwa blender. Kwa streets na trend, ka lines abe na. Iwe reggae au genge, hip hop na kapuka. Kisupa mazembe, mina pop na mizuka. I ain't kidding, I ain't lying. I'm ready for war, drums beating, beats fly. Man, I'm coming for y'all, the writing's on the wall. You stumble, you gon' fall, bado na chora jo. Na drop kombora sabu,
Na roll na magwange, gwange, so brate kilize. Na roll na magwange, magwange, jubrani kukaze, kaze. Na roll na magwange, magwange, so brate kilize, easy. Na roll na magwange, magwange, jubrani kukaze, kaze.
Wamenita mse wachocha, wamenita monster. Vile na roga, mindo papa, uliza Will Broder. Hii mpaka jonza tatambua. Mini mkale, bado nasima makakambua. Mbona sivane, they don't know what I've been through. Kila siku ma issue, mchano siku na tissue. Mina wish to, for the pain to go away, mina cling to. Just to see a better day, my life ni car, hey. Some kind of waste kwa grawo wakini lay. I be the best, I hauma for my days. Na jaminate, mashida kutaminate. Like raw, paw, paw, microphone na dissect. Like rah, rah, rah. I'm a raza again, tafufuka nitapa. I'm a Mickey Rennie, kibuka utashanga. The tears in my eyes, iwe tears of joy. The fears in my life, sipote ni jienjoy. From the dust to the sky now, doctor, eh.
Na roll na magwange, gwange, so brate kilize. Na roll na magwange, magwange, jubrani kukaze, kaze. Na roll na magwange, magwange, so brate kilize, easy. Na roll na magwange, magwange, jubrani kukaze, kaze.
Vile life iko, piga mboka na mpigo. Kuwa moka ni mazishi, nasimama sitishiki. Ukimess na masako, mazishi itakuwa kwako. Click pen.